Is that Wasafi TV?
Yes.
And guess what?
Uh-huh.
I have a present for you.
A present?
A present.
You know who it is. It's DJ Ping, the DJ who makes your mama twerk. P-I-N-K.
Fire, moto. So get calibu kupendizia kufumbika. Kama mwizi kakupigangati. I say never ever leave you. Venyu nani weza ukiwa juu.
Yeah, Pink Entertainment. He's got all the juice. Shit, this just got real. Number one mixtape plug man.
Tatama, yani kama umepigwa shot. Tatama, ipe miganisho ya robot. Tatama, ukutani hadi kwenye coach. Tatama, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto.
Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tatama, yani kama umepigwa shot. Tatama, ipe miganisho ya robot. Tatama, ukutani hadi kwenye coach. Tatama, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayo tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa goza, toza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende.
Maria Rose, pose, tungi limepose. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You mess my mind up, kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunie toro, toro, toro. Sani pesa digi digi,
wash.
You know ya digi gigi,
wash.
Funga kibinda mkwiji kwiji,
wash.
Ni kunyonge kazigi zigi.
Tete,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Soko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro. Na bando letu la buku kwa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako. Itafune hii mumune, ifike kunako. Oh baby, kushika diu no tam. Kiku chum chum tam. Nikiku kumbatia tam kolea. Enzi letu baby
tam.
Yani paka kisogoni
tam.
Tararara
tam. Tam kolea.
Baby, tufanye wazi wazi wa
tuone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberu mberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukujandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu,
hanaga mbaya la zizi
shobovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love
haijawahi kupwaya yani kivi. Mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune isha kuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisokoni tam, tararara tam, kolea
demo baby mtoto ka simana
Yewala, Mungu kanipa nilichomomba, mashallah, raha. Na wala, sishiruki kuba tulimenisomba, nala nala la, jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe viburu shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye viherehere, pia wakome asoa usu. Bebe zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyoze, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe.
Ladies, control yourself. It's DJ Pink, the baddest that gets you wet.
Kuogea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi, si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi, kunengemua kwa ngonja pita njopeka. Fanya nzidi nkupeni, niwe wapeke yako daima, iwe bigwa mwaduseni, shamba langu lako nalima. Huba tufunge gengege, tuwapenda viapo karma, ili wakupika denge, tamupendo asitie sumu.
Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere, pia wakome asoa usu.
Bebe zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyoze, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe.
Maga kada mshiri, akicheza na nimaliza, alinangata matamshiri. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kada mshiri, akicheza na nimaliza, alinangata matamshiri. Singida Dodoma,
Kigoma. Sing it at Dodoma. Twara na Kigoma.
Wanajuaga bebe ni nani, akipita na tingisha. Wakutoka zaman, kasuchobo kama zinani. Chenga nyingi ntafungisha, kana wakajizan. Nakapa katambaka mezani, kote kote na pigisha. Baby watawan, katutoke tukapo njiani. Uhakika mezi tisa. Roke! Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Wapiga miruzi wanune, ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, adinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, adinangata matamshi. Singida Dodoma, ma. Twara na Kigoma, ma. Singida Dodoma, ma. Twara na Kigoma, ma. Mad girl,
yeah.
Nyuka upendezi, punja kabati.
Pink Entertainment.
Nuka na uchezo, kone wachati.
Lala kifu wan, baby data. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chumba, unaweka.
Lala kifu wan, baby data. Sikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chumba, unaweka.
So let me say it.
Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo.
Wapiga miruzi wanune, ongeza mwembe mikogo.
Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Kwa zamu, o zamu yangu itafika. Swezi kana damu, kesho taja nizika. Yula ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Tina mwambieni, aloni njima mimi. Watoto wasijisi vibaya. Uyu mdogo anauliza, eti daddy, mama ameihama kaya. Cha kujibu sina, na baki tu kusema.
Atarudi
mama.
Atarudi.
Anawapenda sana. Fanya ukanikimbia. Ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke, na watoto ni watunze. Siwezi mlaumu, wenda yuko sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa.
wadogo nauliza eti daddy kama ni ama kaya chakujibu sina na majito kusema
Unanipenda sana Umarufu weka mbale Na ile nyumbani ya mama Hivyo usiwaze badale Siwe kesho madrama Pigiwa simu natale Testa natukanwa Umechanzisha kware Ongi moyo wangu Mepesi kupenda na mgumu kusamu Moyo wangu Nateseka sana na impenda kindarau Moyo wangu Otari kukawa waku nipasila Moyo wangu Numana nasisitiza usijana
Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, mama Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, mama
DJ Pinks driving the ladies crazy
Amuziki vita Awataki niendele Hivyo kipata nafasi Tafadhali niombe Na nyumbani visa Ndugu zangu wazoe Itani umiza nafsi Ikifike muzionge Na mashemeji kufisi mnapocheka nao Tahadhali sana Sunajua na muziki vita vya vyo Wamejawa tama Unana dada zangu mawifi chunga nyendo za Usipele kwe mrama Wakikumbia kaniki mara chota nyayo Jumu meuna kwa
Utamu kikiji ni kutafuna Usimeze roda Ongeza tubidi kunikuna Sio kuniroga Kunikomba zaidi Ikanguna Tanyeta mboga Unipena kabibi Kwa tusuna Shushe na soda
Ongi moyo wangu Mwepesi kupenda na mgumu kusamu Moyo wangu Nateseka sana na impenda kimbaramu Moyo wangu Otari kukawa waku nipasila Moyo wangu Numana nasisitiza usijana
Nitumia Zimenifikia Nipo salama Tausijali Nalishwa vitamu Binono na jiria Biria niangamia Enzi twadalika na pokidali Nimekusahau Nakumbuka tula kojina Kidogo angalau Beho amizizi soku katashina Enzi wakapanda dau Mjini baba pesa fitina Vime ukanithara Vicenti haba mfuko mechina Nando wezo wangu nipoishia
Ninge kupa nini tena
Kula yangu ya kukapasia
Kumeza ukatema
Misi na gari
Ninge kupa nini tena Kukumeza ukatema
Nadeke, nadekezu, nadeke, nadekezu, nadeke
Pink Entertainment. For more info, call 0719-386-146.
Mtoto kanikabiri Hajina kamkam Uminambila lafajiri Na
nishambesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha penzi langu moto kunguza nishakusahau nakumbuka tulako jina kidogo angalau Ndeho wa mizizi soku katashina Penzi wakapanda dao Mjini baba pesa fitina Mime ukani dhara Vicenti haba mfuko mechina Nando uwezo wangu likuishia
Ninge kupa nini tena
Kula yangu ya kukapasia
Kumeza ukatema
Misi na gari
Ninge kupa nini
Na de ke
Professional, maku handle the way you take me to the angle. When you man deep, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carry go. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kura ndoto. My sherry koko. Baridi ni pejoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa noto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe Paranawe
Paranawe Hivi unasokota Jichona kolege lege linadondoka
Nakuliza
Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Nitasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepigwa pasi Sura mbaya dawa yake make up Mweke wembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Jirembe, uwe mororo Kama huna shepu vati godoro If you want my heart, I give you baby karibo Kidogo changu na chako Ongeza njonjo madoido Masheri koko Kwa paridi ni pejoto Yundo ituange kokoto Peku peku kama mpoto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe
Katamu mina kajua uwa Na kanavodisha uwa uwa
Ulinipiti
Sinapu na vima uwa uwa Kidomo denda ngozi murua uwa Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa
I want to see you dancing Paranawe Paranawe I want to see you dancing Paranawe
Chola kukonyeza na mikogo kashakira Nyuma mkia pweza, shepu katapira Mechi tunazozicheza kitandani funikira Hameniweza na pumua kwa mipira Tena, kiuno laini, chuchu dodo Kitofu ni kipini, tuto jojo Tondizi maini Yani soto jo
saga. Aye, ongeza masaga saga.
Basi waonyeshe, waone, waone. Basi waonyeshe, waone, waonyeshe, waone. Basi waonyeshe, waone, waone. Basi waonyeshe, waone, waonyeshe, waone. Basi waonyeshe.
Fire,
fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari taya,
taya, taya.
Nizidishe uondo, steam za kaya,
taya, taya.
Sichururu ndondondo, penzili kapwaya,
kwaya, kwaya.
Unavyo nichanganya manufa,
yeah.
Kiuno spiri kama msufa,
yeah.
Wako unapona, mm-hmm.
Hey.
Majabu sama kingufa,
yeah.
Mchezo unavyo nifunga, funga,
yeah.
Magoli ya kona.
Tena kiuno laini, chuchu dono dono. Jitovu ni kipini, toto jojo jojo. Afaedele kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jojo jojo.
Maisha yangu siya kipapa, nipite mbele na nyanya chungu, daga kurusungu, niko chakavu nimechaka, yani naishi kimungu mungu, mtetezi wa bunju, mjuku wa biti simba, uko wa mangala, wa mwisho kitinda mimba, mwenye limu uchwara, maisha lipo filimba, akanijalia jala. Nikaanza kuimba, uniondoke ufukara ila bado. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa. Tukazero, tusichoke. Maisha yenye amanati, hatupati kila tukilenga. Kukicha misumari ya bati, kukuka penya kwa tenga. Kula yetu tuni wasiwasi, tutapata wapia kujenga. Wakupiga picha masaki, kulala mbagala kwa chemba.
Tunaunga mwana,
bado mambo yetu
haya na tofauti na jana.
Ndio maisha yetu,
wasasi kulala na mwana,
hey.
Chuma kimoja mando masufuria, onye tushakoe.
Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa.
Hata jibebe,
tusichoke.
Sio jibebe,
asewe, boja jiseti. Swali susa na kula, fanya wainama kisha roteti. Tuo kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuonyeshe sinema wakina feti. Asado, nijo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Wauno la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Wauno la soto jo,
I like it.
Oya jibebebe, asa jibebebe. Eho jibebebe, siyo jibebebe.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu
nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu
ili penzi walikome washakuna ku
shakuna ku
hey. Baby sakororo kerewa naija
soko soko
nomboro malewa aija
roko noko
mikwako chote atakila lewa vimba
vimba
ukuchekeshe kama wakila mkude simba
asajo nejo
I like it
unata chokodo
I like it
ajikolo jikolo
I like it
kono la soto jo
I like it
baby jo jo jo
I like it
ajikolo jikolo
I like it
kikupa chokodo
I like it
kono la soto jo
I like it
oh yeah bebe bebe asa jive bebe emu jive bebe si ujive bebe oh yeah jive bebe asa jive bebe emu jive bebe si ujive bebe
mojado nipe chuzi la choko choko ninywe bakuli zima
ole
mushedede mutu kutwazame kwenye kisima
ole
Fatuma we
kishtobe Mwite Aisha miunoe
Alivyo nyonde nyonde kama kobe
Nimshindue na miunoe
Meneko makabana Kumu mwanana Wakugandana
like
Nimupake banana Kwa inadana Tukikandana
like
oh. Baby papasa kichwa jusi kafiri Nisafisha mtaro Na ulivyo jazo nyuma fungu mbiri Nyeleza masaro
Ijo like
Unadancho godo
like
Ajinkolo jikolo Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Ajinkolo jikolo
I like it
Kikupa jokoto
I like it
Kono la soto
Tamani ilisha jua nilivaba Unakipya
DJ P
Kurudi haiwezekani Lisha lioga janaba Nikajisafisha Omarazi yangu Yamepata muguzi Mola wangu Amenifusha viuzi Pole mwenzangu Unokesha kwa waganguzi Nishapata wangu Anojua nogesha chuzi Na Ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni ya sahau Na Anamaliza tenzi Kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangani Nangangani ya
O mimi
Nangangania
Staki madanga wa mjini
Nangangania
Oh mimi
Nangangania
ah, Atake cha ufunguni
Sawa, sawa
Bingiliza sakafuni
Sawa, sawa
Michezo ya kusaka kumuni
Sawa,
hey, sawa Tom na jeli katuni
Sawa, sawa
Sawa Sema wanini, ye aliwaza atanipata lini Kende mweza nini, na vijembe vya chini chini Yupo makini, benzi kasha libana na pini Anipenda mimi, ajazoea kuzini zini Kwanza kakuzidi marifa, mpira tisini dakika Nyavu anazitikisa, ae Mlango nipaka kwa dirisha Pindu ananipindisha Toto ananifikisha Ae Na Ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni ya sahau Na Anamaliza tenzi Kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangani Nangangania
O mimi
Nangangani Nangangania
Staki madanga wa mjini.
Nangangania.
Mimi.
Nangangania.
Ah, atake cha ufunguni. Ingiliza sakafuni.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa ah, minawe paka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari wa mapenzi.
Jamani hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani. Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mtundu kitandani. Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Toto nyakanga kamemzidi somo na kuwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kapiripiri. Fundi haswa amekithiri kunipani lewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kajiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane.
Kanga,
nikande kipanda uso tufunikane.
Kanga,
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga,
siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari wa mapenzi.
Jamani hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua. Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mbigu kunibidua. Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Sepetu hodari.
Hodari wa mapenzi.
Uo ya hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mama kuki hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mama dangote hodari.
Hodari wa mapenzi.
Jaki wopa hodari.
Jabu, kina nizonga kizaza. Kila maesabu inayopiga yanakata. Naisi mababu mizimu yao imechachama. Ausina tawabu Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro. Minikasubiria uenda kaja. Bododo sako tengo madro.
Mwenye mapenzi atoke
anitete.
Joto pepe
anipepe.
Niwe mtoto tete
otete.
Ani neke
neke neke.
Niniepuke gundu.
Oh gundu. Penzi ninanichachia gundu. Oh gundu.
Nuksi imenishukia gundu.
Oh, kondo
penzi chachia
Entertainment. Like our Facebook fan page, Pink Entertainment.
Amasina bad, jini gani kaniva, asona jema kwangu. Inae mtaka simpati, vioja tunakara, yani vangu vangu. Mie, na isi na lala na huni, najisonya sonya, pendi sasa bila huni, imaronya ronya. Nijapangwa kwa makuni, nikabonywa bonywa, licha ya wangu ufundi, nikapukunywa minata. Mwenye mapenzi atoke, anitete, joto pepe, anipepe. Niwe mtoto tete, otete. Ani deke, deke, deke. Nini epuke gundu,
oh, oh, gundu. Penzi nina nichachia gundu, oh, oh, gundu. Nuksi ime nishukia gundu, oh, oh, gundu. Penzi chachia gundu, oh, oh, gundu. Nuksi ime nishukia gundu.
Show up how it's done, homeboy.
Iku siku na munde, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na mune, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
yatapita.
Hey,
yata.
Mlo kutuwa mara moja,
yatapita.
Hey, yeah, yeah.
Yata.
Ado tunajikongoja,
yatapita. Yata.
Usijihisi umerogwa,
yatapita.
Nijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza. Nkajaribu mara pili wengo kasema na cheza. Mara ya tatu marafiko kanzeveza. Mara nne hata kabla kuanza nikateleza. Mara tano nkafeli wakanibeza. Wengo kaniambia siwezi faulu bila ya fedha. Mara sita nkasita nkasika sote kinita. Kwamba maisha ni vita, je unaweza. Mara saba mambo yalijiongeza. Kila ninapanguka nainuka najisogeza. Napopata kidogo na kiwekeza. Maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man now I rise up. King down the jungle always keeping my head up. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world na muna pesa.
Iku siku na mune, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na mune, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
yatapita.
Hey,
yata.
Mlo kutuwa mara moja,
yatapita.
Hey, yeah, yeah. Ado tunajikongoja,
yatapita. Yata.
Usijihisi umerogwa,
yatapita.
Hoda. Najua unapata tabu sana wanakutukana. Ifikirie kesho yako achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana. Haja maisha ni vita ya pasa kuyapigana. Hujapokea mshahara jikaze bwana usilie. Ongeza sana kazi na sala mama ntilie. Maisha ni mapambano halisi sio nguvu ya soda. Usisubiri ugeuzwe punda ukabebe powder. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda. Dua zangu siku nanyi mama zangu wa mboga mboga. Unapitia mengi ila mamba ya endi. I can, I must, I will come a man. Fundi gene piga kazi kwa bidii uweza kesha. Unaweza kuwa maji model jema balesa. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world na mina pesa.
Siku na mune, silali bado naso.
Silali.
Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho.
Kwa jasho.
Ipo siku na mune, silali bado naso.
Silali.
Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja.
Aye.
Tulivo umba umeumbika.
DJ Pink the baddest.
Soge kalibu kupendizia kufumbika. Hey, I say never ever leave you. Venye unaniweza ukiwa juu. Chele,
nisha kula mso nobody. Nikune kipele, kesho uja unike abari.
Wind up booty to the sound, shake up booty to the sound. Real deep on the beat, that's another one. Oga shake up pumba to the sound.
Nina midari kaya rumba, kibao kata kinyonga. Fuko nina mabumba, lungu ndichi lina sunta. Yani bo 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 bo, kana niko shaga wo o o o. Yani nasimama dede dede, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, mi unofeni kunata. Tena jifunge na ngata, zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time, mi unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la. Katika, 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 katika.
Yale katoto kami kako ningingi, kame kazika ningingi. Nyuma mwi kako mwi mwi mwi, kana misifa shangingi. Likavizia kitambo, leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Nami nampatia za buwani muogo aja ngombe. Leni kana niko shaga ro o o o. Waga nasi mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ola tembea, yani siwezi kutembea. Checheme na chechemea, yani hadi nailegea.
Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama napata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongojo, na unga mchuzi wa sotojo. Unola rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogojo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Huwezi pata we mpaka usimame, haichagui mbamba munene.
Nikalaze kwa bedi kitandai, nikachezeshe sambai. Nakalivo na body kinandai, tunguli zimeni bambai.
Kwanja, nyule ya bei ya kiwanja. Dinga, mkwanja, shopping mwendo kuchanja. Sponsor, danga, kuchune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba.
Oh la la la,
Chelsea Mangala, Wakanda.
Oh la la la,
Tukale Sangara, Mwanza.
Oh la la la,
nyule chotara, Kinanda. Papara, misamba.
Chombo, chombo, chombo.
Kana kwenda na fashe.
Chombo, chombo, chombo.
Kana ngozi ya loshe.
Chombo, chombo, chombo.
Pechi chumba ni zeble.
Chombo, chombo, chombo.
Taka pele ka ukwe.
DJ Pink the Baddest, aka the teacher. A mixtape like no other.
Macho yako nalewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ni nganga nie, kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Ah, baby, baby, mwaza kumtadedi. Izo fujo chumbani betuka binuka. Wa baby, baby,
oh la la la.
Chelsea Mangala, Wakanda.
Oh la la la,
Tukale Sangara, Mwanza.
Oh la la la,
nyele chotara, Kinanda.
Oh la la la,
Beto Papara, Misamba.
Chumbo, chumbo, chumbo.
nyegezi, nyege nyege, nishushe mwanza nyegezi. Nyege nyege, wetu mwanza nyegezi, nyege nyege, nishushe mwanza nyegezi.
Oya wa your west, choni pati ya komando, nikupe champwezi, wami una taekwondo. Asa shekere, mwendo wa kandanda, nani anangwanda, sani sogeze, leta msambwanda. Nikazie ganganga hana nivuta ghetto kapige bunduki
hey, bunduki
ila nogo pa centro michezo ya mbaruti
ambaruti
hey, nyege nyege wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege hey, nyege nyege wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege
nani kama mchaluo Champion Mombasa, apenda gimpasuo, ata kishida basate.
Tepe tepe,
toto kama supu teke teke.
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa
Mwanza nyegezi Nyege nyege Wetu mwanza nyegezi Nyege nyege Nishushe mwanza nyegezi
Kulia kutika lige te te Katoto akasheke ke Kwenye bilingi te te Ufunjaga na kete
Osa iweke Aiweke iweke Aiweke Itishe kwa chini Aiweke iweke Miune ya kazi kazini Aiweke iweke Aiweke Ile ndindindi Aiweke iweke Aiweke
Moja shakiti
Aiweke iweke Aiweke
Twende shaku kido
Aiweke iweke Aiweke
Chuma magindini
Aiweke iweke Aiweke Aiweke Aiweke
Ana shepu bufalo Mwendo kama kanyagi chini Hakanyagi chini Jonjo kangaro Kafungash Gabo kibini Gabo kibini Anagula bia
Dende
Kifuani dodo
Dende
Kipota boda inanyange Akitembea
Neme neme
Yani kama
Mzembe
Mambo yote pambe
hey.
Yeah, okot Usiogope okot
Toto prakata, kiuno shangacheni Kishundu mwi mwi mwi
Jeza ni kwonge veros
Ah veros
Shaku shaku shogoros
Shogoros
Uganda Maria Rosa
Ah Rosa
Lagos dansi makosa
Dansi makosa
Eh okot Usiogope okot Eh okot
Inama inama
Kana binu amuka.
kama wa magala nikiwaza wa vipara pressure ya chia juu chunga usiki ni wanga
kama na konge ni umu ya kimakonde
ni tatapa tapa wendo chanda chen uso tupendaga
maono donge
oh yeah
ya rabichone
wasije wakapata isa vya kusema iPhone material kila siku zinatoka ni sitiri mwenzio ina simu ya koron kila siku video kuumizwa nimechoka pesa mali fagio sije zika kuchoka mimi na we
barafu wa moyo wangu nakupenda we
Entertainment. This DJ, your mama approves of him, and your sister is...